hayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani sakiki mawɗo Ousmane Dicko haalan ton kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴuwde maison de la presse Ilaba makko. Honoon yimɓe yelimaane gana weltiɓe sanne, maajogol waddani rewɓe maɓɓe harɓeede, nden ɓe mbarminaama, nden haɓɓitiɓe ɓe karbi keɓe faa jeego mbarmi ɗiɗon ka an nawni. Batte basiji gaɗɗi masine yontere ƴaɓɓiinde nde gouvernement waɗan batu hakkunde jañeeli aljumaaro waronde Nampaale. Batu o wallan rewɗintinde luttodirɓe ɓee. Ana ɓuri bitikaji malinkoɓe ujunere cumuɗi hankin ley luuma mango Mombuye Libreville leydi Gabon. Cumu o bonni kaaki kewɗi gaaroji e milliardji kewɗi CFA. Kabaru kan 2017 Gabon fedde ballon leydi Benenka ɓarama nene seeɗa tan heddi e Mali fa heɓa ngalu fa hawra e kan o. Ɗo ɗe toɓɓe gonɗe men jogani hannde bisimilla moɗon e dow studio tamani. Yimɓe yelimaani ka ngana weltiiɓe hannden keeñe rewɓe maaji ke ka gendarme en caakiiɓe ko heɓa e nanɗe toon jeego e maɓɓe ka mbarmi ɗiɗon ana nawni faa sanne. Baale jeyaaɗe yelimaane hono baale hono kamɓe jeyaaɓe yelimaane ɓe ngaɗi jolle yeeso ambassade Mali Lipari e New York to aljumaar e altinere ƴaɓɓiinde nde. Hooreɓe mum kolliti wona weltiiɓe faa sanne ley hono jogala bonka pewtinaaka hono jawle ɗe ɓe neldata ɗe. Keɗoɗen Oumar Way Galo faa ɓeydoroɗen faamu.
Kabaruji iwru tonɓe hulitaame de rewɓe ele yelimani ɓe ɓe ngaɗi maajere nde faa ɓe kolla metti maɓɓe honno kaakiiji dogotorore maɓɓe wonde toon nde wondi e wujjireede noo. Ndeeɗo maajere ɓe puɗɗi ɗum ile nde aljumaare ƴaɓɓinoon nde. Caggal muɗum baale maɓɓe gomɓe joolaari to Faransi toon nden ɓeen du puɗɗi maajereeji muɗum en jehi yeeso suudu ambassade leydi Mali wondu to Faransi to. Le altinaire ƴaɓɓinoon nde yimɓeele heewɓe jaabiɓe faa yettoyaade to Etats-Unis to. Hulitaame wiyi toon du malinkooɓe gomɓe toon ɓe jehi ngaɗoye maajere mum en nokku noddirteeɗo New York. Ɓe fuu ɓe kolliti metti maɓɓe hono jawlelɗe yimɓeele maɓɓe neldata iwde caggal leydi ndi no jogirano. Wakkati jonoɗo ɓe kolliti wiide sariyawol jowagol dow baale maɓɓe ɗe iɗum hani hunceede fa yettoyaade hono ko yimɓeele maɓɓe uddale kasuji to yelimani to. Ɓeɗo majotoɓe du ɓe kolliti wiide jeeɗo kabaruji walde maɓɓe nde yoppite ko yaawi moɓe noddirta Bakary Diambu. Oɗo neɗɗo nangama saabi de laamo hayfimo hollitinde wiide kanko waɗi so maajireji ɗi gaɗi. Ñalawma hande ɓe kolliti wiide deƴere warti ley ngallure yelimani nde. Heƴaɓe laamu mo an domta toon komi nani wattu joni o du ko yaata rewɓele capanɗe joyom iwri ley kereduji maɓɓe ɗi fa gara ɓeydo e woɓɓe gaɗoɓe majere nde ɓe.
Caggal hollitigo metti keeña ko hooreɓe walde yirwere cercle yelimane ana hono bange barmo mum en kaayi. Ɓe landike koye maɓɓe ko sabani ɓe ɗi torraji saabe de yofaɓe keɓa hono yofa keɓa maɓɓe jogorene woɗire tan woni koɓe darti. Walde nde waɗi hono noddago du fewde e gouvernement pati moja juuɗe mum fawde e o golle. Laaji sakko goto e walde nde haalde Issa Fakaba Sissoko keɗoɗenna ko Oumar Way Galo faccitani en.
Ɓe gaɗi majere nde fa ɓe landoɓe totte haqqeji maɓɓe ɗum laamu o sali wakkati joni o. Gardiɓe gonnoɓe to sari o watta to kañe gaɗi fuu ɓe noddi yeruɓe maɓɓe so gari pi rewɓele ɓe. Ɗum waɗi sababu so rewɓele taton barmile hen ɗiɗon ɓe ka nawniki sanne won goto keɗɗo samtinede wakkati joni o. Eɓe hôpital kayito faɓe cawre. Ɗeɗo baale wala fuu ko woni anniye muɗuɗo yelimani ɗo sona faɓe paaboɓe ƴeyal hono yirwere waɗirta nde nokku o saabi de ɓe andi laamu o tan wawa wadde yirwere nde nokku o. Ko sakiti komin taki tiki wiide feewi courant wala le hôpital ngal so rewɓele amen ɓe ana gara fa jibina sina dogotoroɓe gomɓe toɓɓe ɓama torsoji soɓe keɓa jibinde. Min darti fa min kalda e laamu onon ɗiɗo tiɗalaji gordi ɓe uddi dame kaldal e kawral fuu. Wakkati joni wala fuu komin landi sona faami kollaɓe ɗati ɗiɓe kaani nangude koɓe cali fa hande.
Ko heɓa e nanɗe heedi toon ko heedi sariya ka toon nden no keƴaɗa haala walde yirwere cercle yelima nder kanko Bakary Diambu o yoppitama tafen kikiɗa ko o. Nden no minen e hoore men endi haaldude laamu koɓe tan ka noon wala fo ko laati. Gabama ko gaadu hono kanko député Mamadou Awa Gassama oɗo o Moɗi Diallo o wi omo donti garagal ministére e ley ngallure nde fa ɓeydo haala. Kala ko jiɗɗon ɓeydude hakkillaji maɗon na andande kabaru studio tamani poɗe fay dow bembal amen Facebook na Twitter. Ana ɓuri bitigaji malinkoɓe ujunere cumuɗi fa laati yumdi hanki ley luuma mango Mombuye Libreville leydi Gabon. Courant laati sababu cumu oɗu. Nden noon yiite nge laatike sababu goto kaaki kewɗi du boni e majjun ko yata fa e milliardji kewdi sefa malin ko be jom en bitigaaji paamaali fe hono deƴinaare ambassadeur mali gondo to Libreville oto kanko Ousmane Sangare goto e bonoraabe be haaldi e Imran Akilu Mayga kede dana ko Ousmane Nyaali Buli faccitani en
hanke wawtu 21h30 woni go yite nangi lumo ngo sapeur pompier ngari gilla wawtu 23h fa 4h ɗon ɓe gonno kaɓe tewta ñifre yite nge ɓe daari tan eɓe ƴeewa minen nittinni gaɗi komin mbawi fa 5h nden woni komin keeɓi ñifde yite nge wawtu joni okay nge ñifi ka jawdi boni sanne ko nawi min ko woni ko laamunkoɓe mali ɓe fay goto wara e wallude min fay goto ɗo wara e darde bonande o manggu mum no foti komin mbawi wiide joni jawdi ka boni sanne mi wawa hokkude addudu mum ka mbiɗa andi jawdi yimɓe ko boni ana heewi fa ɓuuri haaɗi wala yimɓe hewɓe jaago muɗum laati boosu ka mi wawa wiide no foti hawrata jogaɓe jawdi mum ko boni ana hawra millioji capanɗe nayyi jogaɓe ana hawra millioji capanɗe joyi
hono batti basiji gaɗɗi yontere jaɓɓinde nde ley masina gouvernement waɗan batu hakkunde hono jañele aljumare warore nde nampaala ley laamu segu batu o wallan dewrintinal hakkunde luttodirɓe ɓe kanko Zabi Uldi Sidi Mohamed ministre dewrintinal leydi meɗen haaldi e honoraɓe amen ortem keɗoɗenne ko Oumar Waygalo faccitani en
le vendredi le 20
aljumare warore nde min gaɗan kawrtal manggal to nampaala tomin ƴeyal hono jaaliñi ɗi fo kaani rewritirde min ƴeewa min gaɗno min gatta fuu yalla basiji gonɗi toɗɗi darne le ngal ɗo kawrital haalaji kewɗi garan haalede ley hen no yimɓele ñongguittiɓe kani rufitirade e ŋeññaji mum en no manggal paaɗi en kani naɓirede ley nokku o fa yettoyo no yimɓele gaɓɓe ɗiɗo bonandaji série hani jokkitirade ɗum en honju gongol min kalfini procureur gonɗo to mottito kanko hani ƴewde ɗiɗo koñjaali so ɓami fa honju gongol waɗi du oɗo kabaru yarata mere yimɓele fo gaɓɓe ɗiɗo bonandaji naɓete yesso série saabi de eɗen andi le oɗo nokku jaalini gonɗi tonɗi jattiɗallaji an hakkunde majjinoɓe kani
de cohabitation et du vivre ensemble.
hono batu jeenaɓe hakkunde laamiɓe doña mali e sénégal fuɗɗi beete hannde bamako ɗo ɗi batuji hono satu fuu du mballan hono andinde andande ɓe andande hono tiiɗalaji maɓɓe ɗiɓe kawrata ɗi o batu yaafinan hono nandugol kaakeli ɗe leyɗe ɗiɗi Amadou Sanogo haaldi e mumini sende bou keɗoɗen ɓe
la session kawrital wattu joni yo dabare fa kalden do tiɗalaji ko golloɓe duwan sénégal e mali kawriti gilla caggal kawrital amen jetto ɓat ko nayri banggal mali le leyɗere goɗɗe kaake ɗi e wurata ɗe ko heewi e kaake ɗi du sénégal wardata saabe mum min garoɓe haalde tiɗalaji jowi ɗi do kaake iwroji sénégal ponkay o dun sembe mu ɓuytiki camion fuɗɗaɓi ɗo tonuji capanɗe nayyi wawata ƴaɓade dow saabe mum eɗen kani nangude laawi gonɗi le ɓalleri leydi ndi saabi de sariyaji iyo mois ɗi jowi ɗi ɗo atti anan kani tabbede le lewru juin so sariyaji ɗi tabbama sénégal to mu ana wawi ɓuytude tiɗalaji mi ƴewano kaake ɗi ana mbawi natirde le leydi ndi tawe tiɗala fo heɓa
e ley kabaru kan 2017 gabon to fifa ɓaari hono fedde ballon leydi benin nde ka ndenno seeɗa tan haɗata aigle mali heɓude ono ngaalu ka hewɓe mbi mali tawete e kan garo o ndenno kanko Samba Doumbia wonko haaldi e Mohamed Soumaré keɗe ɗenne ko Mamadou Sama Sekou faccitani en
bon d'abord
leydi gabon ka waɗama bangge tafun fa hitande 2017 batte caɗele saria saabi wotta joɗigol fedde mabɓe ana hanno wadde leydi kawrital ñande nayyi lewru mendu ka tribunal wuuro Porto Novo yaltini saria wol kaɗowo kawrital ngal fedde fifa ne yiiɗa fewi kabaru saria jillo e figol ballon leydi mali ana jogui toɓɓe jeenayyi yesso Soudan du Sud mo toɓɓe tati e kaña guine équatorial joguiɗo toɓɓere sifa toɓɓere tan woni ko leydi mali haaja sono hiɓɓini toɓɓe sappo leyɗe keddi ɗe hewtata ko ndi
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen peme famata hono bandiji joguiɗi kabarɗo caami e miya korey gendidi hakkude muɗum e gundam yo kiloji jetti heedi ɓaɗere muɗum ley laamu tumbutu kikiɗe keeña hono bitigaji mawɗi ɗiɗi poyama motoji tati sanili du gujjama fay goto noon ka heddaki hen kasara lawol waɗi keeña albaradiou ley laamu tumbutu goto heddiki hen goto du barmi fa sanne motoji ɗiɗi e mobile gotel doppodiri nokku mo woɗɗa e monument mabɓe to ngalluro tumbutu to goto o ka gamaki ɗon e ɗon goto o du ana hultana e ley barme mum nde Mer Pelingana le lamu segu wadi hono noddango fewde e rewetebe lampo le commune o taade fi jobdi mudum ana fawi e do hono tiida laaji saahe leedi ndi kanyum e wayde anniya yogaabe du o dardi monofu laato leedi anke moddo e li batu hollitinde ko heba e jamteede ko li nyalaade garoje de o wi o wadan hono famminaango fewde e yimbe kala e do kaddude di do kabaruji hande kedde hedaade yotore ma ana yeso yenji jango.